ebyobulamu mu Uganda eyongedde okukubiriza bannayuganda okwekebezanga n'okujjanjaba omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri buli lwe baguwulira kiyambeko okugufufuggaza. Catherine Maiteki, Program Manager mu National Malaria Elimination Division, ekitongole ekirwanyisa omusujja gwa malaria ogumala mu ggwanga, agamba nti okwanguyira omusujja kikendeeza ku bungi bw'abantu abagwina ate abayinza okufa. Maiteki agamba nti abantu bangi bwogiwaziddwa ku nsonga y'okumanya okukozesa obutimba bw'ensiri, okuzifuuyira, okugoba ebitaba by'amazzi mwe zizaalira, naye ate okubisa mu nkola kirabise nga kikyali kizibu. Omusujja gwa malaria gukwata abantu bonna naye gusinga kukosa baana batannaweza myaka 5 egy'obukulu n'abakazi abali embuto. Soroti Region